gotta need you, huh? Are you sure, homie?
Yeah, homie.
Ha, it's a boy, good MC. Tiba boy. Yo, ni ushi rock chapter. Kwenye hile fair play, nafungua new kurasa. Na mchongo kusaka pay, sina zali, sina do. Mchongo kusaka money, so be sure vina tali. Msingi kundia divani, kudo man round this booth. Nashika mic, what? Nipo truth, nafanya harakati right. Sometimes sina wema, sometimes natenda vyema. Navyo momba mola, nipatie siku njema. Nisha pita shida mingi. Kwenye flow, mini blow, last king. After chapter, next chapter. Nikizipata, itakuwa utata. Nisha weka zangu promise. Forever mimi na wewe, I promise. Sina raha bila you. Kwenye mziki huu, ninge flow bila mood. Of course, she's my beautiful. And I swear that I never let her go. Bila wewe, not to main a role. Navokupenda baby, siwezi fanyi vyo. Masplit yo watu watangoja. Sisi letu ni hili mmoja. Maneno, maneno, masikio nisha ziba. What baby, come on. Nasaka mana, nasaka dough, yeah. Harakati zende mbele, nasaka flow, yeah.
Nasaka mana, nasaka dough, yeah. Harakati zende mbele, nasaka flow, yeah.
Nasaka mana, nasaka dough, yeah. Harakati zende mbele, nasaka flow, yeah.
Nasaka mana, nasaka dough, yeah. Harakati zende mbele, nasaka flow, yeah.
Wanaleta shati na shindo kufumilia. Wako mpaka msi, thanks God, bado nangala. Bila kunitima shati, yeah. Na wakalisha, all the way from ghetto hip hop, na wakilisha. Street fast, glass, kuzi kimbilia lakati. Kuzi saka pesa mingi, kila wakati. Teacher atakuwa kia, bila fact. Wakati wao maabara, wafanya guest. Wana kufanyia, na bado wana kupa case. Leo nasikika ni kama vile zari. Maneno tukavumilia, leo tuko sote. Usidanganywe na vidogo ukawa kiokote. Yapo mi mdogo kwako, nisubili kue. Achana na wapenda ngono, wapige kule. Kwangu mivi cheche no no, niko na we. Niko na we.
Nasaka mana, nasaka dough, yeah. Harakati zende mbele, nasaka flow, yeah.
Nasaka mana, nasaka dough, yeah. Harakati zende mbele, nasaka flow, yeah.
Nasaka mana, nasaka dough, yeah. Harakati zende mbele, nasaka flow, yeah.
Nasaka mana, nasaka dough, yeah. Harakati zende mbele, nasaka flow, yeah.